wa zombi la simba na masimba dangote
ebati eh eh Nigga platinum me way, ay, a pushing fan thing, keep it number. And don't you see the money shine number? It shine number, who's a good say? A pushing bell fresh to la gala. A chibu pegele potosa. A funny ninja, seba nigga. A keep it diamond to la gala. Seba nigga platinum me way, a pushing fan thing, keep it number. And don't you see the money shine number? It shine number, who's a good say? A keep it bell fresh to la gala. A chibu pegele potosa.
Tunaila na tutoi muni kwa utamu gani sinta upata hata kwa sabuni shi
ukijitia virela tunabichuna na tupakili sumi mana umetaka si unajifanya kibu sinya mumi
kibu kama kana jipitisha toka shenyamba kateme kabisa saka na ushamba kana pita pita toka shenyamba kateme kabisa haka na ushamba kana hu kana hu kana hu
kana ushamba
kana hu kana hu kana hu
kana ushamba
Kanahu,
Kanahu, Kanahu Shamba.
Comic Slicer.